kabaruji meden le rezo ngaji yingo wongo kabaruji le rezo ngaji di ketine kabaruji di altiner fuf do sidio tamani
Mamadou Watara to bëgg jëndiga fandu hala Mamadou sama ci ko jëm ñali secrétaire hidibe do ma hina tourno lamu bafla be foar mbel guliroobe juude latike andal golle nuko elifu leede de balde sapo ngal do karusal wadata liru décembre waru rundu men gubar rusu heban duubi temdere fadde den landule na goni wadede wonande jamare den dum goni semek war jamen kiredu jande di bismillah secrétaire dano e lebe ben sapo ma hina latoto nokku mawdo kawrtal lefu leede bangal guliroobe juude ben hunde welinde sanne jamarende be hawrunde e de do galdo kawrtal keddon na fashitango Ousmane Ali Boule RCC
ko fuddi go o lewru mendu foar d'exposition artisanal mayna woni luma kake mo inirade juude hawrundini golliroobe golle juude warbe jewde be fufanda goto jogi woni yirwind ko remetele onoku e beydude kebal dumingal le onoku dande kewde won en jeta e le mudon kullantara juurude le ngendindi leydi Burkina Senegal kanya le kal arindi komando baflabe siaka Suleiman Sanogo holli tiwid ana welti ko mayna suba bisminde ngolduma
min jiltoke li nokol yogaaji fami ewa dande yimbel ngarbe yewida kullantareji mu em do ele mu yiki jamande mi welti ke san fewde e ko mahina suba ele odo golle narda jamande tinno immo yotole dido nokule somoyotum
honche nimbe don hore cultivide ana jogi gikke lobbo hore jo lumango jibi hin hum kone e hakkilo modon go luma arandeo yo fuddode ko waybinde be kuyan cultivide ko be jeta le go luma wadan fa yambere warore beede darnaade fa kasa
amen manina def miden jetta sanne yimbel gombe mahina cultivide wel yonki mu en fewre odo golli miden yidi odo foar golle mudum jukito fati dum haada e otam miden narda jamande yalta fa heewi yottolo dido nokole
hedde warbe jewde e sodde hakkillaji mubben ana pecci sini yogo holtiwide cogguji di ana jafi jettidu wadugo luma le onnuko wobbe hakkilum en cuggu kullantereje de ana tiidi fo e tawede idi hakkillaji cedudi e fugabe koltiwide kullantereje de na mojji
war o songongo o nafama ko ana mawni saatu cogguji di ana tiidi saatu wada heba ko newidu nga ko be jeyta do ko kana mojji sanni mi yihito sakosi pade milude kam sanni mi soodi de dum e hakkila anka dum tiida mi jihi do kulantereji kewdi goddi kasen nafoji sukabe amen jiltinoji sukabe amen du kulle kewde du demi milayno fey miden jira dum gite amen jati mahina du
ko wana beedugol kebal e kulantereji kewde cottetede le onoko lumo mayna nafa mudun ana mawni hono yirwininde golle juude e beedude kebal jamare de won ko Musa be sidi be hebine sijo tamane iude mayna
to kajulo ton holtama wiide men hanka sen cortez ngaji kutumoji di men haybete sanne sabe ala hali ndena o mer o bammi kado an yahabgol dido cortez ngaji di den wattu chakre yontere mobulaji di tan yamirte jukude men yimbe kutumoji di ben motoji koydi di koytati ben hadete to motti tonu service ji ben jangnide kany banki ji di puriti golle atnere hande 9 mai 2026 ka do ben taccu kanon taccu gol courant kayna heddi fa hande e wi jamare de jonte didi hande be ngala courant den do wadi hello le golleji kewdi idem huluti yo sabbi ben jam yite do ansongo tun latnere hande 9 mai nyamduji safareji totama yimbe kany solla sabbe wonande africa corps kany dun fama embe ardibe ben kambe kangabe dokal be won ardibe kambe ngadbe dokal be holti piltal mabbe ben le abo tursiyagal prefe o yiti sanengal do dokal le ben lebbi seden gumararu so yambinan duubi mudum temedere karnu tariki fiyatawa e waltimoji on don nokku sahal leedi mali yalane pedro famu kedana janta agaliu abdul karim mayga ben jangino wongol do foftere bindo dum dewte e du festango alcisi
gurma wo sibe dir sid
gurma baleri hulititta to songaybe kal tamashake embe anodira dum rabanda araus inde undunu hulititta nadu inde turanjarendi tagal ko araus hoda le hitane 1926 bellabe nodirtebe kal tamashake em balebe kam em lati arandrebe hudu oɗo nokku no ɓe ngaru ɗonne ɓe jippinama nokku moɓe noddirta jamboru caggal maɓɓe zarma songayɓe boyi zagana wari tun kañum en du julaɓe araɓe fa yetto seɗɓe fuu caggal maɓɓe wari yimɓe gonɓe ton ɓe golle mu'en sembe muɗum fuu demal margol dabaji awgal gollirde juuɗe kañum ko nandi muɗum jagotoɓe du ana tum rawus ana jogui finatawa mawɗo ana hollita wiide takamba geni noɓe noddirta bamba iwi na ɗum anda temera rawus kañum laati sababu jinsude takamba liɓɓaliri lindi gaɗɗo on ɗo golle sadu mayga noddirte kanko woni arande jimuɗo takamba bamako ɗo
takamba a bamako
dokkaten kabaruji amma hande ɗi sakiraɓe jarma heɗade yo en kirejo